Apprentice on the track.
Great Spice Bites 2.
Hello. Hello. Pena mbilo tu masimu ansa maiko sada. Pani mangaring komonga maiko sada. Maslekwi jiwe tizone amai. Na ene simzizi wakaya huu amai. Samatamu ni mazivala ene weni amai. Ndene nangu pambada atibatizo mutuanga. Njede no kafuse chewe vaniziva mutuanga. Manje manje sosu ni kukira kuna kosi. Nindani aza shusha nika kambati na kosi. Banani pasa juice pena fika kukidwe. Ame proud yo pale langana kukidwe. Stripping Shan Vena Vala Patupi in Patupi Zakafika Patupi Tizo Chilolo Wabangono Komando Siatunga Nikwese Muchirumu Komado Bakai Niva Kembula Ankalangaka Get Roots Jet Kuni Kambiza Want Me to Get Roots Chao Yeni Chaya Zunga Kopele Kono Kamera Yakwe Ribezumu Zunga Kopele Kuno Tose Turisho Blow Wano Gula Komotoka Watch Moku Blow Wamu Gemu Njie Motoka Nina Zio Dembagari Peni Nina Chaya Never Back Msem Swag Kine woi ni nataya Kems kupia mushele takuno ni grease. Zine number 2 ni zivika ni grease. Pena drop at 1 banani uza good work. Iyo mbuyo sima teko meni uzi ni kutweki. Ukanse shemu matumba na nshivulu akwene. Temu vombela fieni vyo shivulu akwene. Vena imba kudiala na iwe Castro uvimba. Nilimunga nzimu nikakuluma uvimba. Vena imba pona wati dizo ulema. Ndiye gelo wako baba ujani ulema. Nine young boss no time. Na broku rapa Dile mkulu papiti Sunga nchile broku rapa Natasha Chie Sancho Pevaliza Waboni Wakani wana wabisa Mangava ona wamboni Kukondo kwila kwila Wadwala mumanjala Nikafuna Nipota ngolo valumu mumanja Gati chani wabantenga Fuakano bema Vizu